way, no way.
Take
it deep. She will be. No way. Macho yake yenye mvuto ni kama na need. No way. Mdomo unavongata pumzi na need. No way. Kiuno na zinazi anavokatika. No way. She started blowing kisses. Kaja mwenye nene kasema, hey mister, would you want my hands? No way. She's in a way. Masisi mama tuche. Kistara. Kistara. She can push it. Asema, mina mpango na we, wala usiwe na kiwe. Hapa kaje mwenye, ila naomba niwe na we. Siku kama huo, nakuhitaji. Sijui kaja na nani, ila naomba uwe na mi. Uwepoto kigogo, kigogo, kigogo. Hata mila chapo mandondo, mandondo, mandondo. Kaza buruka ruka tu kibobo, kibobo. Bobo, sema yeye, I'm a classic man. Nite ni sa gentleman. Mbona hasu man, tusije poka na jasho man. Na I'm a classic man, taratibika ni ite gentleman. Mbona hasu man, tusije poka na jasho.
Harufu ya ngozi yako unanipa kama chonjo, chonjo.